katonda bakulawo tenyalukala tenyalukala bera kuddewo teshali yaloka abakulondo byemu mubakabe naku nakutuza nno n'abaabali obulungi era besimisa kyenva kusaba kwata nabakufuna tokwa musuubi ffe boolaba twaliko obubi twabonaabona nnyo ebitatendwa ebiraka twabikuba mu mpale zaffe amasiko obuveera twaganywanga amanda nagatunda ebya siriyasi ekikomando yali mmere yaffe obwavu batuzuza ng'okusabiriza gwe mulimu gwaffe gwanesimba mukyasaaga nga nange ndi nkonge neddira fumbe tontisa yakulope wa mungu
Bye.
just